na na baby no. Kununiana na baby no. Mambo ya kupigana na baby no. Eti niachane na baby no. Sikujua nitapenda hivi. Akinyaja minakuwa chizi.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy afu tumbo flat. Ukimwaga maji ni portable mat. Play some music, ghetto kuna pat. Portable mat. Play some music, ghetto kuna pat.